Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Abadukurikira muri mu Rwanda mwatwumvira kuri FM 104 nibice bitatu y'Ijwi rya Amerika. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Kubadukurikira kuri internet mwadusanga kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteza amatwi. Ni Edi Rwema ubasuhuza mbaye ikaze mu kiganiro muri Isanga.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Edi Rwema. Ikiganiro cya none kiribanda kuri ruswa y'igitsina nk'imwe mu nzitizi zituma abagore benshi batinjira cyangwa bakava mu mwuga w'itangazamakuru. Iki kibazo kiriyongera ku bindi abagore mu itangazamakuru cyane cyane abo mu Rwanda bahura nabyo birimo nk'ubusumbane mu mishahara n'ibindi. Muri iki kiganiro turagaruka kuri izo mbogamizi n'impinduka zikenewe mu itangazamakuru kugira ngo umugore yumve atekanye muri uwo mwuga. Mu rwego rwo gushakira umuti iki kibazo n'ibindi abagore mu itangazamakuru bahura nabyo, bamwe mu bagore bo mu Rwanda bashinze ibitangazamakuru batangije umuryango WIMOC, bivuze Women Media Owners for Change, rigamije gushakira umuti bimwe muri ibyo bibazo no kubikorera ubuvugizi hagamijwe kuzana impinduka ku mikorere y'ibitangazamakuru byo mu Rwanda. Mu kiganiro muri Sanga cya none turi kumwe na bamwe mu bayobozi b'ibitangazamakuru b'abagore bari mu ihuriro WIMOC, bari budufashe kuganira kuri iyi nsanganyamatsiko. Kuri telefoni kuva i Kigali mu Rwanda turi kumwe na Peace Hillary Tumwesigire. Uyu akaba ari umuyobozi w'umuryango w'abagore bashinze ibitangazamakuru mu Rwanda WIMOC. Madame Tumwesigire, ikaze cyane mu kiganiro muri Isanga ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane Edi Rwema.
Urakoze nawe kuba watuboneye umwanya. Turi kumwe kandi na Regine akari ku mutima. Uyu ni umuyobozi w'ihuriro ry'abagore bakora mu itangazamakuru cyangwa se mu cyongereza ni Women in Media Platform. Madame Regina, ikaze cyane mu kiganiro muri Isanga nawe ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane Edi Rwema.
Urakoze nawe kutubonera kanya muri iki kiganiro, kandi turaza kugerageza kuvugana n'abandi bayobozi b'ibitangazamakuru b'abagore kugira ngo nabo baze kudufasha kutunyuriramo zimwe mu mbogamizi abagore bakora mu itangazamakuru bahura nazo. Ariko reka duhere kuri Madame Tumwesigire. Mujya gutangiza uyu muryango wanyu, intego mwiki mwifuzaga kugeraho?
Urakoze. Tujya gutangiza WIMOC, Women Media Owners for Change, hari icyo dusanga hari umwihariko mu itangazamakuru mu gihe uburinganire bugenda bwimakaza mu zindi nzego. Mu itangazamakuru muzasanga hari imibare mike cyane y'abagore bitabira itangazamakuru, ariko cyane cyane umubare muto ukabije w'abagore bari mu nzego zifite n'ibyemezo by'itangazamakuru. Turasesengura dusanga hari inzitizi zituma uwo mubare ukomeza kuba mutoya. Inzitizi zitandukanye zirimo kuba hari ubusumbane mu buryo umugore afatwa mu itangazamakuru n'uko umugabo afatwa mu itangazamakuru, cyane cyane mu nzego zifatirwamo ibyemezo, harimo kuba abagore muri rusange batabona ijwi rihagije mu itangazamakuru. Ariko noneho tuza gusanga no kuryitabira umubare ugenda ugabanuka kubera ibibazo ababyitabira basangamo. Muri ibyo ngibyo hari ihohoterwa rishingiye ku gitsina, hari n'ubwo busumbane navugaga. Hanyuma turavuga tukireka twishyire hamwe nk'abagore bamaze gushinga ibitangazamakuru, duhuze imbaraga, hanyuma noneho tugire ijwi rimwe rikangurira abandi bayobozi bandi bafite ibitangazamakuru b'abagabo, ndetse rikangurira n'izindi nzego ko iki ari ikintu cyo guha umwanya no kugitekerezaho mu kuzamura umugore uri mu itangazamakuru, wa mugore urikora, ndetse na wa mugore cyangwa se umukobwa uryiga ushaka kuryinjiramo, cyane cyane dukuraho izo nzitizi zose twabonaga.
Urakoze cyane Madamu Tumwesigire. Nagira ngo nsabe umwe muri mwe ashobora kuba arimo gukurikira iki kiganiro kuri radio, wenda iyo radio wabuyizimije, cyangwa se niba urimo kudukurikira ukoresheje indangururamajwi cyangwa speaker, wagerageza ukayikuraho kuko amajwi arakomeza atugarukaho. Madama akari ku mutima uyobora ihuriro ry'abagore bakora mu itangazamakuru, ariko nanone uri muri uyu muryango w'abagore bafite ibitangazamakuru, itandukaniro hagati y'imiryango yombi ni irihe?
Urakoze cyane Edirema. Ni ukuvuga ngo WIMOC ni organization igizwe n'abagore bafite ibitangazamakuru gusa, ariko Women in Media Platform ni organization igizwe n'abagore bose bakora mu itangazamakuru. Ni ukuvuga ari abanyamakuru, ari n'abagore bose bakora mu itangazamakuru, bashobora kuba bakora muri finance, bashobora kuba bakora n'ahandi. Ubishaka wese, abo bagore bakorera mu itangazamakuru bisanga muri Women in Media Platform.
Hanyuma PC, waruvuze kuri bimwe mu bibazo cyangwa se imbogamizi zatumye mufata icyemezo cyo kwishyira hamwe mwebwe nk'abayobozi b'ibi bitangazamakuru kugira ngo mugerageze mukore ubuvugizi ku bibazo abagore bakora mu itangazamakuru bahura nabyo, kugeza kuri uyu munsi mwavuga ko ibintu bihagaze gute?
Kugeza kuri uyu munsi hari intambwe igenda iterwa, turayibona kuko usanga turimo turakorana n'abandi banyamakuru, cyane cyane ko abayobozi bafite ibitangazamakuru. Icya mbere ni ukubakangura, kubereka ikibazo gihari. Batangiye kubyumva, batangiye kubona ko hakenewe igisubizo. Iyo ni intambwe ikomeye cyane. Batangiye mbese gukorana natwe mu buryo bugari bushakisha igisubizo, kugira ngo babakobwa n'abagore biyumve mu mwuga w'itangazamakuru. Hari ibikorwa bitandukanye, hari amahugurwa atandukanye yakozwe, ariko ubu ngubu igihari ku bijyanye n'icyo twakwita ihohoterwa rishingiye ku gitsina cyangwa se riganisha ku gutoteza umuntu, riganisha kwishimisha mubiri, ari byo mu Cyongereza bita sexual harassment. Hari training zabaye, hari ikiganiro rusange national dialogue yabaye kuri icyo gikorwa, hari na gender desk. Gender desk kwitwa ngo ni inkingi twashyizeho irimo umupsikologe wakira aba victims ba sexual harassment bakore rya hohoterwa ricyoteza riganisha kwishimisha mubiri, hanyuma akabakira akabasubiza mu buzima busanzwe iyo bahungabanye. Hari no gufasha ibitangazamakuru, ubu tumaze gufasha ibitangazamakuru 40 kugira anti-sexual harassment policy, kugira policy cyangwa se politike yo guhagarika cyangwa gukumira no kurwanya rya hohoterwa rijyanye n'itokezo riganisha kwishimisha mubiri, kugira ngo abinjira mu mwuga w'itangazamakuru n'abawurimo bawiyumvemo kandi bumve ko bakorera ahantu bafite umutekano uhagije. Ndetse n'ibiganiro birakomeza kugira ngo turebe ko iki kibazo tucyumva kimwe, kandi dufatanya twese mu kugikumira no kukirwanya.
PC, iki kibazo kiri ku ntera imeze ite? Ni ikibazo gikomeye cyane ku buryo cyaba imbogamizi ku bana b'abakobwa cyangwa se abagore bifuza kwinjira muri uyu mwuga?
Ni ikibazo gikomeye dukurikije ubuhamya tugenda tubona, kuko abatanga ubuhamya bagaragaza ko babikorewe. Hari abagabo n'umusibe ejo hari abo twavuze tuganira, hari abagabo bagaragaza ko bakorewe ihohoterwa biganisha ku ishimisha mubiri, ndetse hari n'abagore babigaragaza. Wenda guhita mbona imibare muri aka kanya bishobora guhita bingora, ariko ntabwo ari ikibazo gikorwa n'abagabo gusa, bagikorera abagore gusa. Ahubwo ni ikintu gikorwa ku mpande zombi, gikorwa n'abagabo ndetse kikanakorwa n'abagore, ariko abagore nibo bafite umubare munini wagiye wibasirwa. Mu buhamya rero tugenda tubona, tubona ko iryo hohoterwa ntabwo risa n'ibindi hohoterwa dusanzwe tuzi, ahubwo ni rya hohoterwa rigoye no kubonera ibimenyetso. Irya hohoterwa rishobora gukorwa mu magambo, irya hohoterwa rishobora gukorwa mu bikorwa hakoreshejwe ibice by'umubiri, cyangwa se mu nyandiko no mu mvugo, cyangwa se mu bimenyetso. Akenshi rero ibikorwa byakoreshejwe amaboko bishobora kubonerwa ibimenyetso, ariko ibyakozwe hakoreshejwe amagambo,
guhoza umuntu ku nkeke, ibintu nk'ibyo
akenshi biragora kubona ibimenyetso.
Hanyuma madame akari ku mutima, wowe uhagarariye mu rwego rurambuye abagore bose bakora mu mwuga w'itangazamakuru, ibibazo Peace avuga cyane cyane bijyanye na ruswa ishingiye ku gitsina, ishimisha mubiri n'ibindi, abo banyamuryango banyu ibyo bibazo babibagezaho?
Urakoze cyane. Mbere y'uko ndamubwira uburyo bihagaze mu kubitugezaho, nagira ngo nkubwire ko hari n'indi organization ya gatatu dufatanya, ni ukuvuga ngo nayo yitwa Arsem, ikaba yarashyizweho hagendeye ku masezerano ajyana n'uburinganire n'ubwuzuzanye yakozwe mu mwaka w'1992, ngira ngo AFEM rero ikaba ariyo yari inasanzwe ihari, n'ubu iracyahari, ikaba ahanini iyo dukora usanga twebwe uko turi organization eshatu kuzuzanya, ariko tukanagira ibice bisata bitatu bitandukanye. AFEM igakorera kuri advocacy, bijyanye n'amategeko, bijyanye na policy, bijyanye na guidelines, hanyuma WIMOC igakora ku bijyanye n'ishyirwa mu bikorwa z'izo policy, hanyuma noneho WMP igakora ku bijyanye na empowerment of female journalists n'abandi bagore
bakora mu guha ubushobozi n'ubumenyi abagore bakora mu itangazamakuru.
Byiza cyane. Noneho rero ari muri WIMOC, ari muri WMP, ari no muri RFM hose usanga ikibazo nyamukuru cyajyaga kihaba, ni uko abagore bajyaga babura naho baripotinga, bakabura uwo babibwira, bakabura uwo bisanzuraho, kuko usanga uwo uri bujye kuregera ahanini ari nawe wari gukoreye iryo hohoterwa. Ugasanga niba ari umunyamakuru wahohoteye mugenzi wawe w'umugabo, afite n'indi poste yokitse mu kinyamakuru, mu gitangazamakuru ukoramo, ukabura uwo ubibwira, wagira ngo uramureze abandi bagabo bagenzi be bakamushyigikira, ugasanga rero bafite ipfunwe ryo kuvuga ibyabakorewe. Ariko tumaze kumvikana muri izo organization eshatu mwaka ishyizeho gender desk, twatangiye kwakira bake bake, yari iracyari mike cyane, ntabwo barifungura ngo batubwire, ndetse niyo twagerageje no gufata ubuhamya bumwe na bumwe buturuka mu bagore bakora itangazamakuru, ariko ntibashaka ko biba open ngo bivugwe, kuko bamwe batekereza ko bari butakaze akazi, abandi bagatekereza ko bari busuzugurwe n'abandi bantu bakagenda bamenya kesi zabo bikabatera ipfunwe. Ugasanga rero nyine ntibashaka kuvuga kuri iryo hohoterwa, bahitamo kwicecekera. Ariko ntihabuze kesi twakiriye muri gender desk, muri WIMOC hari kesi zakiriwe zinakorwaho, ariko turacyakomeje urugamba rwo gusanzi insibiriza abakobwa abagore abahungu ndetse kugira ngo nabo babashe kubivuga babashe kuripotinga ku bijyanye na sexual harassment yabakorewe cyangwa se ihohoterwa rishingiye ku gitsina ryabakorewe cyane cyane abagore n'abakobwa kuko twebwe nibo tureberere.
Urakoze cyane. Mu kanya turakira cyangwa se turafungura amatelefoni yacu ku bakunzi b'ijwi rya Amerika, ariko PC kuri iyo ngingo akari ku mutima yaravuze yuko nubwo benshi mu bagore bakorerwa iryo hohoterwa ariko haracyari ikibazo cyo kuba batanga ayo makuru kugira ngo abo babikoze babe bakurikiranwa. Niki mukora kugira ngo abagore batinyuke cyane cyane ko benshi impamvu badatanga ayo makuru nuko bavuga ko akazi kabo bashobora kugatakaza cyangwa se nibindi bakaba bashirwa mu kato cyangwa se societe ikababona ukundi. Niki mukora kugira ngo muhumurize abo bagore bumve ko banatanze nayo makuru akazi kabo bazagakomeza ntibazagatakaza?
Urakoze. Ariko mbere y'ibyo mbanze bari no ku mibare ku bushakashatsi bwakozwe n'umuryango wa NIFLA mu Rwanda, byagaragaye ko abagabo 24% bakora umwuga w'itangazamakuru bakorewe ibyo hohoterwa riganisha kwishimisha mubiri rikoreshejwe amagambo 24%, mu gihe 12 n'ibice 2% bo hakoreshejwe kubakoraho kubakora ku gituza cyangwa se n'ibindi bice bigize umubiri. Abagore
abo ari abagore b'abayobozi cyangwa se abagore babikorera abagabo?
Ni abagore babikorera abagabo ariko ni abagabo babikorewe, batanze ubumwe ko babikorewe 24% bakorewe ibyo hohoterwa hakoreshejwe amagambo, 12 n'ibice 2% barikorewe hakoreshejwe kubakoraho. Hanyuma abagore 40% nabo bakorewe ibyo hohoterwa riganisha kwishimisha mubiri hakoreshejwe amagambo, 32% barikorerwa hakoreshejwe ibikorwa. Ndabite ku cyo wadubashije rero ni ukuvuga ngo aba bantu bose ari abagabo ari abagore, 33% nibo bashoboye kuvuga ku byabakorewe, nibo bashoboye kubivugaho, abandi bashyize mu guceceka. Mu bushakashatsi ndetse no mu byo twebwe twagerageje kuganira nabo tunasesengura muri iki gihe tumaze, ni igihe kimaze imyaka 2 turimo dukora ibiganiro kuri sexual harassment, kuri ihohoterwa riganisha kwishimisha mubiri. Benshi batubwiye ko batinya kuvuga, harimo gutakaza akazi, harimo no kuba batinya guseba, babakorera icyo bita bullying, kongera kubatoteza ku ibyo hohoterwa bakorewe, bababwira ko babeshya cyangwa se babita andi mazina. Icyo rero dukora ni iki? Icyo dukora muri agenda desk twashyizeho umurongo wa telefone utishyurwa, umuntu ahamagaraho mu buryo buri confidential, buryo bw'ibanga, agahura n'umuforomo mu buryo bw'ibanga akabasha kuganira nawe. Twashyizeho kandi uburyo bwo kugira ngo noneho batugereho. Icyo dukora kugira ngo babashe no kubivuga binamenyekane ni ibiganiro hagati y'abagore gusa, hanyuma n'ibiganiro hagati y'abagabo. Umwaka ushize twaganiriye n'abagore gusa, hanyuma baduha ubuhamya, baduha amakuru y'ibihari baratubwira, tuza kuganira n'abagabo nabo baratubwira. Usanga nubwo tugerageza mu buryo bwo kubafasha kuvuga, usanga abagore iyo bari bonyine barisobanura pe, bakavuga ibibakorerwa, bagafata umwanya bakagaragaza n'amarangamutima yagera ku bagabo nabo bakabivuga. Ariko itandukaniro ririmo muri ibiganiro tugira, usanga hari abagabo bavuga bati ugize amahirwe ukabona umugore uguhohotera.
Peace ndibaza
ko bibona abana ukumva ko hariho bamwe batumva ko hari icyo bishobora kubangiriza mu kazi, ahubwo babibona nk'inyungu, abandi bakabibonamo ko ari ikibazo. Ariko hakagira n'abagabo twabonye bavuga bati ahubwo ni amahirwe kuba wabona umugore uza agukorakora cyangwa se akubwira amagambo akwereka kwakwifuza.
Urakoze cyane PC. Hilary Tumwesigire ni umuyobozi w'umuryango w'abagore bashinze ibitangaza makuru mu Rwanda. Turimo turaganira ku kibazo kijyanye na ruswa y'igitsina nk'imwe mu nzitizi zituma abagore benshi batinjira cyangwa bakava mu mwuga w'itangaza makuru. Kuri telefone dufite n'abakunzi b'ijwi rya Amerika hirya no hino bifuza kugira ibyo babaza. Reka dufate Eric wiriwe neza.
Mwiriwe cyane.
Uri hehe?
Jewe ni Nyarugusu muri Tanzania mu nkambi y'impunzi.
N'amahoro.
Na gahengwe.
Ikibazo cyawe.
Ikibazo cyanje. Kuki mwahisemo kuvuga kwinjira mu mwuga w'itangazamakuru?
Kuko abanyamakuru nabo ni kimwe mu gice kigize sosiyete y'abanyarwanda, y'abarundi cyangwa se y'abatuye isi, kandi henshi mu bihugu itangazamakuru barifata nk'ubutegetsi bwa kane. Ibibazo bafite rero ni ibibazo babikwiye kuganirwaho.
Ego icyo kibazo umugabo mwari kutubaza muri rusange mu byerekeye ubuzima bwose kabisa je ndabona kirahari kubwishi cyane. Ego kirahari kubwishi kandi kiragoye no kugwanya kurusha iyindi ruswa isanzwe.
Icyo kiganiro naragikoze niba utarakurikijwe irya Amerika wenda niho wagize amahirwe yo kugikurikira, ariko twakiganiyeho nacyo mu buryo burambuye mu rwego rusange.
Ego.
Ikibazo ufitiye aba batumirwa bacu?
Ikibazo ufise nuko bafise umugambi nyakaki wo kukirwanya.
Urakoze cyane Eric, ubwo baragerageza bagusubize nubwo byinshi bari babinyuzemo, ariko reka dufate na Siriro Muvunyi wiriwe neza.
Aramutse neza.
Yego, uri hehe?
Ndi mu Rwanda mu karere ka Kayonza.
Ikibazo cyawe?
Ese nagira ngo mbaze abo batumiza. Ese kugira ngo batekereze kuba bakora ubwo buryo nyine bwo kuba bakwihuriza hamwe bagasa nk'aho ba
telefoni yawe irimo iracika. Siriro uranyumva? Siriro ndibaza ko telefoni ye ikomeje gucika ubwo.
Telefone ntabwo iri kumwongera, ntabwo ndi kubumva.
Noneho ndakumva, noneho ndakumva. Baza ikibazo cyawe mu magambo magufi cyane kugira ngo.
Ntabwo numva.
Uranyumva? Siriro ndibaza ko tumubuze kuri telefoni. Madame Regine, uyu Eric we yatubazaga impamvu twahisemo kwibanda ku banyamakuru, nibaza ko icyo ibyo yabazaga nabimusubije. Ariko nagira ngo mubaze mvugana kare na PC yambwiye ko iki kibazo kihoterwa rikorerwa abagore bari mu itangazamakuru, abagore badahura nacyo gusa igihe bageze mu itangazamakuru, ariko no mu mashuri y'itangazamakuru ibyo bibazo barabifite. Wagira icyo ubivugaho?
Urakoze Edi. Ni ukuvuga ngo iki kibazo ntabwo ushobora kugitandukanya n'ibindi bibazo n'izindi area z'akazi. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari mu itangazamakuru gusa, kuko ahantu hose duhereye nko ku itangazamakuru ni umwuga wamenyerewe gukorwa n'abagabo. Ubu ngubu turacyafite umubare muto w'abagore bakora itangazamakuru. Kugeza ubu imibare igera kuri 28%, 30%. Ni ukuvuga ngo 70% bisigaye ni iby'abagabo. Abagabo rero mu isi yabo bamenyereye ko aribo bashoboye. Kugira ngo bahe space umugore, bumve ko umugore ashoboye ni inzira ndende, bifata igihe, ntabwo ari ibintu bihita bikorwa ako kanya. Muri ibyo byose rero iyo akorana n'umugore agira tendance yo kwizera ko umugore ntacyo ashoboye. Kugira ngo agire icyo ashobora ni uko umugabo abigira mu ruhare akagufatiranira muri kwa kundi waje nturamenyera akazi cyangwa se nturamenyera mixer cyangwa se uranayimenyereye, ariko hari ibindi uri busabwe kujya kuri terrain kugira ngo akohereze kuri terrain ukora inkuru washatse gukora birasaba ko abanza akakwereka ko wenda udashoboye kuko uri umugore akayasayininga umugabo ibyo ngibyo bigatuma asa naho akwereka ko wowe udashoboye muri kwa kugira ngo rero nawe ugerageze kugira icyo ubona uburyo wakora ukaguma mu kazi rimwe na rimwe abakobwa n'abamama bakabyihanganira akameraga agapfinagazwa nyuma akazaza rero amwereka ati akamusoma cyangwa se akamukorakoraho cyangwa se agashaka ko bahana gahunda bagahura nyuma y'akazi ibyo byose ari ukugira ngo akunda muhe bya bindi yemererwa abigire nk'aho ari faveur nk'aho ari ibintu ari bumufashemo aho rero niho rizamukira mu myuga yose rero irimo abagabo benshi usanga ibyo bihari iyo urebye gahunda y'igihugu cy'u Rwanda ni gahunda nziza izamura umugore mu iterambere agafatanya n'umugabo bakazamuka bakazamura igihugu rero kugira ngo ubyumvishe abandi bantu bo mu nzego zo hasi batari abayobozi bo mu nzego za leta kubyumvisha abaturage hasi mu mirimo itandukanye ni process ni ibintu bifata urugendo ni ibintu usanga bisaba guhozaho ntabwo wavuga ngo biri gusa ngo ni itangazamakuru ahubwo biri ahantu hose hari mail dominated cyangwa se hari mail hari abagabo benshi kurusha abagore bikavuga rero ngo nubwo harimo abagabo bahohoterwa ariko ni bake ugereranyije n'umubare w'abagore nko mu bushakashatsi awimu iherutse gukora ni association y'abagore ni organization nayo ikorera mu itangazamakuru ikaba iri based mu Bwongereza yaherutse gukora ubushakashatsi itewe inkunga na Foyo Institute mu bushakashatsi yakoze awimu yagaragaje ko abagore 44% bamaze kugaragaza mu Rwanda bagaragaje ko bakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina 44% ni umubare munini kuko abatabivuga abahitamo kudasubiza ibibazo bya research cyangwa by'ubushakashatsi nibo benshi bivuga rero ngo abo ni abagaragaye ikibazo kiba gihari noneho iyo tukivuze mu itangazamakuru bituma kigendera hamwe no mu zindi nzego z'imirimo zitandukanye
urakoze cyane akari ku mutima kuri telefoni dufite na Kwizera Lucky wiriwe neza
Rwema
uri hehe
ni mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rundu umurenge wa Buyoga
ikibazo cyawe
iyo turebye dusanga wenda ruswa ahanini igaragara muri za sekiteri prive ese hagakwiye kubaho ko abo bantu bakwa ruswa ibigenda ruswa y'igitsina bagakwiye gutinyuka bakajya batanga amakuru ku nzego zibishinzwe kuko ibyo bintu bikiba kuko iyo urebye isanga ruswa y'igitsina gikimara no kuyitanze agashira igihe kinini ibimenyetso birabura bagakwiye kujya bakorana n'inzego z'ubuyobozi bagatanga amakuru ibyo bintu bikiba bakanagabanya ikintu hagakwiye kubaho uburyo bw'imitangirwe y'akazi buvuguruye ku buryo umukozi atabasha kuba yagirana contact ahanini n'umukoresha we ruswa iyo urebye umuntu iyo guhaye ruswa ntago ubu kiri umukoresha we ahubwo asa nk'aho agiye no kuba umukoresha wawe kuko nta n'icyubahiro wongera kumugiraho ntiyagira inama rero abantu ko bagira umuco w'ubunyangamugayo bakajya birinda kwaka ruswa n'abazatse nabo bagatangirwa amakuru hakiri kare nicyo gitekerezo nari mfite murakoze ukunda kumva mu majyaruguru y'u karere ka Rundu umurenge wa Buyoga
urakoze cyane Kwizera Lucky madame Peace wenda hari icyo wavuga kuri ibyo bitekerezo bya Lucky aho avuga ko nko mu kazi cyangwa se mu gutanga imirimo abakoresha batari bakwiye no kubonana nabo bazakoresha ariko nanone mu byumweru nka bitatu bishize nakoresheje ikiganiro nk'iki mvugana n'umwe mu bakozi ba Transparency International ni ikigo gishinzwe kurwanya ruswa n'akarengane mu Rwanda tuvuga kuri iki kibazo umuntu twavuganye yagaragaje ko ruswa ishingiye ku gitsina mu Rwanda abantu ni nk'aho bayifashe nk'ikintu gisanzwe ku buryo umuntu yumva ko kugira ngo abone akazi runaka hari icyo agomba gukora kugira ngo abone ako kazi kaboneke icyo gihe ibyo ntibizabangamira iyi gahunda murimo yo kugerageza gukangurira abantu kuba bajya batanga amakuru ku bibakorerwa.
Urakoze, birumvikana ko bishobora kubangamira gahunda yacu turimo, ariko ruswa y'igitsina tubwenda tuyumva ahantu henshi hatandukanye mu zindi nzego zitandukanye, ariko noneho ngiye ngarutse mu itangazamakuru yagiye igaragara. Kugira rero iyi ruswa y'igitsina nayo itazatubangamira mu kurwanya na ririya hohoterwa riganisha kwishimisha mubiri, icyo dukorana n'izindi nzego hari Rwanda Media Commission, kuko aho twaboneye ko iyi ruswa aho izira twasanze hari umuyobozi w'igitangazamakuru ugira gutya agasabira umunyamakuru ikarita y'itangazamakuru, atari wa muntu itegeko risa nk'aho riha bwa burenganzira, mbese wakagaragaza ko ni umuntu wize amashuri asanzwe, ariko noneho hari training y'itangazamakuru yakoze, ni umunyamakuru wanjye. Bakabasabira amakarita y'itangazamakuru, wa muntu akaba nta nkuru azakora, wa muntu akaba ari wazohereza mu mahugurwa akabona iyo PVM akamuha opportunities zitandukanye, ariko akamukoresha imibonano mpuzabitsina. Ibyo byaragaragaye, dukorana rero na Rwanda Media Commission mu kugenzura neza aba bantu bahabwa amakarita, kuko ni abanyamwuga barakora. Ikindi ubu ngubu hari steering committee iriho irimo gushyirwaho ku rwego rw'igihugu, yiga noneho ku rwego rusange rw'itangazamakuru mu gihugu, bitagarukiye gusa ku byo umumoko ikora, kureba ese iyi ruswa y'igitsina ihari turayikumira gute. Icya mbere ni uguha ubushobozi abagore n'abagabo bari mu itangazamakuru, kuko iyi ruswa y'igitsina ishoboka cyane iyo abantu bafite ubushobozi buke, haba ari ubushobozi bw'amafaranga, haba ari n'ubushobozi mu mitangire ya serivisi mu kazi bakora. Ni nacyo kintu cyahagurukije umoke kugira ngo turebe ibi bibazo ari ruswa y'igitsina ari n'ibihohoterwa biganisha kwishimisha mubiri birimo kudindiza rya terambere ry'itangazamakuru dushaka, birimo biratuma wa muntu ukora wa mwuga w'itangazamakuru yarana wigiye atabona umushahara we nk'uko bikwiriye kubera bwa busumbane, birimo biratuma abantu bamwe bitanga bagatanga imibiri yabo kugira ngo byibura ngo babone ayo mahirwe cyangwa babone izo opportunity. Ni nabyo byahagurukije Paxpress n'umuryango w'abanyamakuru baharanira amahoro iza gukorana natwe. Regine yadufuzeho ukuntu dufite twubatse Synergy irimo women media organizations eshatu. Paxpress iza gukorana natwe ariko ifite programu y'imyaka itanu yo kuzamura ibyatangazamakuru ubushobozi cyane cyane, kuko iki ni ikintu kigaragara. Kugira ngo umuntu ajye gutanga ruswa y'igitsina ni uko icya mbere nta performance cyangwa se nta competence aba afite,
ubushobozi n'umusaruro
imuha bwa burenganzira mu gukora aka kazi, noneho akumvira agakora akoresheje anyuze mu zindi nzira. Nguko ubushobozi abagore ari abanyeshuri bari mu itangazamakuru, ari abagore bari mu itangazamakuru, ndetse n'abagabo badasigaye. Nibyo twabonye ko bizahagarika iyi ruswa y'igitsina, ariko noneho tukanarwanya na rya hohoterwa rindi rigenda rigaragara riganisha kwishimisha mubiri.
Urakoze cyane Peace Hillary Tumwesigire, umuyobozi w'umuryango w'abagore bashinze ibitangaza makuru mu Rwanda. Ntangiye ikiganiro nari nababwiye ko nza kugerageza kuvugana n'abagore batandukanye bari muri uyu muryango. Kuri telefoni turi kumwe na Mukanzayire Imakile. Mwiriwe neza? Ni Mukazayire cyangwa ni Mukayizire? Mumbabarire.
Ni Mukazayire.
Mukazayire, umbabarire.
Yego, nakibaza.
Yego, turimo turaganira kuri iki kibazo cy'ingutu ahanini kijyanye na ruswa y'igitsina. Uyobora ikinyamakuru ubumwe.com gikorera ku muyoboro wa internet. Wowe nawe nk'umugore ukora mu itangazamakuru, gerageza utubwire wowe uko ubona iki kibazo.
Iki kibazo uko kigaragara kimwe n'abandi bagore nk'uko bivuze, kiragaragara umuntu utaragikorewe nyirizina ariko azi umwe cyangwa babiri bagiye bagikorerwa, ku buryo ubona ko biba inzitizi ku bantu bamwe agafata umwanzuro. Ushobora kumubaza ati kuki naguherukaga mu itangazamakuru utakomeje, cyangwa se kuki wize umwuga w'itangazamakuru, wize itangazamakuru muri kaminuza ukaba utaraje kuyikora, ukumva abantu batandukanye ati ndi muri stage narawukoze, mbona harimo harassment, harimo ibyo ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ati ndabireka mbona ntakomeza. N'undi ukumva harimo ama elema atari makeya yagiye ahura n'iki kibazo cy'ihohoterwa mu itangazamakuru, cyane kubera ko ari umwuga werekera bakoramo pratike. Umuntu ari mushyashya cyane cyane niho wabonye bibaho cyane, umuntu ajya kumwerekera, cyane ko twasanze abagore bari bakeya. None iyo bindiye usanga abari bakuru cyangwa abatsindira abasinya journalist abenshi ni abagabo, ni igitsina gabo. None ugasanga iyo ajya kumwerekera umushyashya waje ariwe mugore, ugasanga haramuha urwaho rwo kuba yamukorera iyo harassment, ariko byitwa ko ari mu kazi runaka ari kumwerekera.
Hanyuma imakile hari n'abakunze kuvuga ko harimo elema cyangwa se ibijyanye n'ubukene, ikibazo cy'ubukene, ugasanga umuntu aravuga ngo aho kugira ngo aka kazi nkabure, reka nemere ntange iruswa cyangwa se icyo ari cyo cyose yatanga kugira ngo ako kazi akabone. Icyo gihe guhuza ubwo bukene ariko nanone n'izo ndangagaciro z'itangazamakuru, abantu badakwiye guhohoterwa kugira ngo babone akazi, ni iki mukora kugira ngo mwumvishe abo bayobozi b'ibitangazamakuru cyangwa se n'abandi bireba mu gutanga akazi ko abantu bagomba kubaho, ikiremwa muntu kigomba kubaho?
Icyo duheraho, icya mbere ni uko hariho abantu bamwe batari banazi ko ari uguhohoterwa, akumva ko yaba ari nko gutebya cyangwa blage cyangwa kwisanzura. Ikintu cya mbere twabanje gukora ni ukumvisha, gusobanura ihohotera rishingiye ku gitsina ni iki. Mu gihe umuntu agukoreye gutyo ukumvira abangamiwe, banza ukamenya kugira ngo abantu bamenye nibura iki kintu cyajyaga kimbangamira, cyitwa ihohoterwa. Kibangamira uburenganzira bw'umuntu, kibangamira n'uburenganzira bwo kubaho n'imikorere ntabwo wakoranye n'ihohoterwa. Rero ikintu cya mbere dukora ni ukugisobanura ko muri sosiyete yacu wasangaga ibintu byitiranwa ngo gutebya, ngo waba umukozi w'umuntu akakubwira ngo hoya ntizongere, ukumva umuntu arakwisenge mu gishura ngo ntabwo azi gutera blague. Noneho ikintu cya mbere nyamukuru ni ugusobanura iki kintu
ngo nigishe gabo n'ibindi,
ni ukubanza rero tugasobanura itari cyo. Naho ubundi umuntu yamaze kumenya uburenganzira we aho butangirira naho birangirira, bisobanura neza ko nyine byanze bikunze yamenya umuntu agiye kurengera ibyo atakagombaga kumukorera, amenya ko yahohotewe. Hanyuma icyo wari uvuze cy'ubukene, byanze bikunze ubukene burimo, inyuma y'ubukene irimo cyane, kuko niba umuntu yumvaga arahanavana amafaranga niyo ataba menshi, kuko n'igiciro itangazamakuru ryacu abantu bavuga ngo barahembwa amafaranga n'ubundi ntabwo ari hejuru, ariko ajya kureba ayo yabona uko yaba angana kose akumva kuyareka, yakwemera agahohoterwa agatanga ibyo bamusabye kugira ngo ntakomeze, kuko nta yindi mibereho aba afite. Ariko yararamutse afite ubushobozi bundi ari uguhitamo, yahita abyihorera. Rero niyo mpamvu ikindi dukora cyane ni ukureba uburyo abantu, abagore, igitsina gore cyabona ubuzima, akabona amafaranga ashobora kumubeshaho, ariko akamenya no kuvuga hoya, akavuga uti hano uri kurengera, nubwo bicoga kuri kunyigisha uburyo bakoresha iki gikoresho iki n'iki, hoya uri kurengera, nturenge hano kuko mu burenganzira bwanjye urabuhohote. Niyo mpamvu ibyo bintu bibiri tubijyana, umuntu akamenya uburenganzira bwe akamenya no guhohote, icyo biba bivuze kugira ngo igihe runaka nibijya kumugeraho azatange iyo esipasabu dushyo ya wirengera.
Urakoze cyane. Kuri telefoni dufite undi mukunzi w'ijwi ry'Amerika, hari indi ntwari ariko mu buhanga bw'ibyuma bambwiye ko tutamufite kuri telefoni. Peace Hillary, ibyo Imakile yaravuze byo kugerageza gusobanurira sosiyete nyarwanda kumenya gutandukanya cyangwa se kumenya space y'umuntu, kumenya aho umurongo ntarengwa umuntu atagomba kurenga kugira ngo abe yakwinjira mu bijyanye mu byitwa ko aguhohoteye, mubisobanura gute? Ese hari ibyo mumaze kwandika mwagaragaza ku buryo n'umunyamakuru yavuga ngo kanaka ibyo yankore yamaze kurenza uwo murongo ku buryo bibaye ngombwa ko natanga nayo makuru na yatanga.
Makoze izo anti-sexual harassment policy cyangwa se politiki zo kurwanya no gukumira ihohoterwa rishingiye kwishimisha mubiri twakoze mu bitangazamakuru 40 zirahari n'inyandiko zikubiyemo ibisobanuro by'ibi bikorwa, uko bikorwa, uwo bishobora gukorerwa n'ushobora kubikora. Hanyuma izo nyandiko kandi zigasobanura ko ibi bintu ntabwo ari byo kwihanganirwa, kuko usanga hariho abavuga bati se nk'umuntu aje ku kazi yambaye n'umwenda mugufiya ubwo we ntabwo abaho aguharasinze. Tusobanura ko icyo gihe buri gitangazamakuru kigomba kuba gifite amategeko kigenderaho agenga abakozi bacyo, ariko kuba umuntu yambaye ijipo ngufi ntabwo bwo uburenganzira bwo kuba wamuhohotera, zero tolerance. Hanyuma izo nyandiko nanone zisobanura uburyo bwo gutanga ibirego, uburyo niba hari uwakorewe icyo cyaha hari disciplinary committee cyangwa se komite ishinzwe imyitwarire y'abakozi n'abanyamakuru, kuko nta nubwo twigisha abanyamakuru bo muri icyo gitangazamakuru n'abakozi kugera no kuri wa wundi ukora ya mirimo yindi y'amasuku, abo bose turabahamagara tukabigisha tukabaganiriza kuko nawe byamubaho cyangwa se nawe akabikora. Uburyo bwo gutanga ikirego, ikirego gishobora gutangwa mu imbere mu kigo mu buyobozi bw'itangazamakuru cyangwa se muri iyo komite, ndetse n'ikirego gishobora kuva aho ngaho bakagiha umurongo kujya no mu zindi nzego z'ubutabera iyo bikomeye, kuko izo kesi nazo zaragaragaye. Hanyuma noneho n'igihe habayeho n'iryo hungabana hari iyo gender desk bakamufasha uwakorewe ihohoterwa akayigeramo. Ikindi buri gitangazamakuru twagiye duhugura abo twita muri ibyo bitangazamakuru 40 twatangiriyeho, abo twita ba focal points bafasha victims kubaha amakuru yaho no kubafasha kugera kuri za nzego izo zose nababwiye zishobora kwakira cya kibazo kigazikemurwa. Ikindi kintu ubu mu kwezi kwa 12 turaza kuronshinga agatabo, turatangaza agatabo ku mugaragaro, ni agatabo gakubiyemo ibisobanuro by'uko icyo cyaha giteye, by'uko iryo hohoterwa riganisha kwishimisha mu buri giteye. Hari ndetse n'icyo amaposta zindi ku ndimi yitwa mu Kinyarwanda bamanika mu bitangazamakuru. Ibyo byose tuzabisohora muri ukwezi kuzaza kwa 12 mu bitangazamakuru. Uwinjiye aba abona ko icyo gitangazamakuru yinjiyemo ntabwo yemerewe gukora igisa cyose n'ibisobanuro biri mu yandiko
hano
bigaragaza byahotegurisha kwishimisha mubiri.
Madame PC, ntanze nk'urugero aho nkorera hano ku Ijwi rya Amerika, dufite amabwiriza runaka ndetse buri mukozi wese hari amahugurwa ategekwa, ntago ari ukuvuga ngo urahitamo cyangwa se ntuhitamo, ni itegeko ko buri mwaka ayo mahugurwa ugomba kuyakora, ahanini ajyanye n'ihohoterwa rishobora rishingiye ku gitsina n'ibindi n'irindi hohoterwa iryo ari ryo ryose rijyanye n'umukozi. Ibintu nk'ibyo mutekereza ko mwabitangiza mu bitangazamakuru ku buryo abantu amaze kubona akazi ayo mahugurwa yajya abaho kandi akabaho wenda buri gihe cyangwa se akaba ingaruka mwaka?
Umbajije nayo ntarasoza kuko muri iyo polisi harimo nyine ko na induction umukozi mushyashya muri terme de reference terms of reference bamwangaza kuza gukora bigomba kugaragaramo. Ikindi iyo aje y'amahugurwa babaha mbere nabwo bagomba kumuhugura. Ikindi hari icyo twise refresher courses, ayo mahugurwa nyine ahoraho yo kubafasha gukomeza kumva neza neza ko iryo hohoterwa riganisha kwishimisha mubiri bitemewe mu gitangazamakuru. Noneho twe ntabwo tubafasha kumva ko ari abo uri mu gitangazamakuru gusa, dushyiramo n'abaturuka hanze kuko twasanze umuntu ufite kampani nini runaka ashobora gukoresha ubwo bubasha bw'amafaranga yinjiza muri cya gitangazamakuru nawe akaba yakora rya hohoterwa. Wa muntu ufitanye amasezerano yinjiriza cya gitangazamakuru, ubwo rero turengamo n'abari mu gitangazamakuru tukagaragaza n'abari hanze, niko iyo polisi iteye. No muri ibyo bitabo rero turabisobanura, ni ibitabo bifasha, ni ibitabo by'imfashanyigisho guide zipreventinga cyangwa se zikumira ibyo hoterwa riganisha ku ishusho mubiri. Ni agatabo gatoya umunyamakuru ashobora kugendana mu mufuka igihe cyose akaba yashobora kugasoma. Ni agatabo ashobora gusanga hari hose. Nono ni izo mapuro nini cyane zimanitse mu bitangazamakuru kugira ngo ubwo butumwa buva ari ubutumwa buhoraho atari ubutumwa bw'igihe kimwe gusa ubwo buva ari ubutumwa buhoraho umunyamakuru abifate nko ku muntu umukristo asoma bibiliya n'umunyamakuru abifate nka bibiliya y'itangazamakuru.
Urakoze cyane. Reka dufate undi mukunzi w'ijwi rya Amerika, Jean Claude wiriwe neza. Uri hehe?
Ni Uganda mbere mu district ya Mubende.
Na mahoro muri Mubende.
Na mahoro na Ebola itumereye nabi
usi. Muri guma mu rugo.
Turi muri guma mu rugo.
Ikibazo cyawe. Ikibazo cyawe.
Ikibazo cyanjye. Yurebye mu offices. Ruswa ishingiye ku gitsina niyo ikwiye kubangamira igitsina gore urebye no mu yindi mirimo isanzwe yindi naho niko bigenda. Njye icyo ni cyo kibazo cyanjye cyo nari mfite.
Urakoze cyane.
Mwareba nk'ukuntu abikemura abantu bakarenganurwa.
Urakoze cyane Jean Claude muri district ya Mubende mu gihugu cya Uganda. Regine akari ku mutima PC yaravuze bimwe mu byo mumaze gukora, ibyo mwifuza kugeraho muri iyo miryango yanyu uko ari itatu cyangwa se n'indi itandukanye iharanira uburenganzira bw'umugore. Iyo muganira n'abayobozi b'ibitangazamakuru kuri izi za initiative zanyu, ibi mwifuza kugeraho, bo babyakira gute? Cyane cyane ndavuga nk'abagabo.
Cyane nk'uko twabivuze n'ubundi abagabo nibo benshi muri mu myanya ifata ibyemezo mu bitangazamakuru. Usanga rero bamwe basa naho bavuga ko bitanahari, bakavuga ati ntabwo nari mbizi. Se biri kuri uru rwego? Se ibi bintu birahari koko? Ukumva nyine baratangara. Muri uko gutangara kwabo ni ukuvuga ngo iyo twabahuje
uretse mu gutangara babivuga babikuye ku mutima cyangwa se
nukubyirengagiza? Mutima ni ukuvuga ngo ikijyanye n'iri hohoterwa rishingiye ku gitsina hari abantu bamwe batanazi uko rikorwa ku buryo ashobora no kwima uburenganzira umugore amwigisha mixer agashaka kumukoraho umugore yabyanga ati nigisega bakumva ni ibintu bisanzwe. Akumva ni umuco nyine wa Kinyarwanda ko umukobwa atagomba kwangira umugabo kumukoresha icyo ashaka. Ibyo rero bigatuma abagabo bamwe bakiri inyuma mu myumvire mu kumenya uko iri hohoterwa rikorwa, ku buryo ntabwo batangara ari ukwigiza nkana, ahubwo batangara kuko batari bazi ko ibyo bintu bihari cyangwa se ko ari n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ku buryo bisaba ko umuntu iyo tubahugura tugenda tubaha ingero, tugenda tubabwira uko bikorwa, none ugasanga baratangara kandi kuko bakumva uburemere bwabyo. Noneho ikindi, uru rugendo ni urugendo twebwe tutashobora nk'abagore twenyine, kandi abagabo bibareba ari nabo babikora. Ni ukuvuga ngo niba rero dushaka ko urwo rugendo rutsinda rukaba ruzima, ni uko abagabo batujoyininga badufasha muri uru rugamba. Rero niho nk'umuyobozi wa RBA ata asimwe adufasha nko muri iriya steering committee irimo kujyaho, tukareba noneho amabwiriza n'amategeko abantu ibitangazamakuru bizajya bigenderaho, tukareba uwahohotewe azajya reportinga hehe muri iyo steering committee. Nicyo tuzemeza ngira ngo muri iki cyumweru gitaha nibwo tuzicara noneho tugakora ayo mategeko n'amabwiriza neza, tukayafinaliza atandukanye na ya nyandiko yitwa anti-sexual harassment policy. Iyo ngiyo yo buri gitangazamakuru kigomba kuba kiyifite, ariko steering committee ikaba ihari kugira ngo ijye ibasha kureba koko bya bindi byubahirizwa mu bitangazamakuru. Rero nka Asimwe Asa ni umuyobozi kandi ni umugabo, aradufasha cyane, adufasha no kuzana abandi bagabo abandi bagabo bayoboye ibitangazamakuru bigatuma nabo iyo bamubona abyumva afasha abagore kugira ngo ubwo burenganzira butangwe aba mu bitangazamakuru ibyinshi biri private ntabwo byinshi biri ari ibitangazamakuru bya leta ni prive usanga bituma abagabo nabo bamwumvira vuba bakaza kutujoyininga kugira ngo tujyanirane umujyi umwe kuko twenyine ntibyashoboka birasaba uruhare rw'umugabo
Hari abagabo ntago mvuga ko ndimo bashobora kuvuga ko ibi mukora mugamije kubibasira Imakile
so harimo abagabo bamwe bashobora kubivuga cyangwa babivuga ko dukeneye kubibasira cyane nkuko twagumye tubigarukaho harimo bamwe bumvaga rukwisanzura bakumva ni gutera blague no gutebya nyamara uwo babikorera we abangamirwa rero urumva abo babigize umuco ashobora kuba amaze nk'imyaka 30, 20, 15 byari ibintu yari asanzwe akora akumva ko byari uburenganzira bwe cyangwa byari ukwishimira muri icyo kite no kwisanzura naho kuza kumwereka ko ari ikibazo harimo ababyumva ariko nubwo yaba abyumva ko ari ukumwibasira byanze bifunze iyo yicaye akabiha umwanya n'abandi bagabo bagenzi babo bakaza bakabyumva tukaganira tugahanana ibitekerezo akakubaza se ubikoze ku kibero wumva kikubangamiye bakabisobanurira akaguhamo ikiburya ndi kwandika nk'ikintu cyangwa mfashe nka kamera akibaze nawe uri gukora icyo kintu umuntu akaza akagukora ku kibero cyangwa kubiri urumva uhita utakaza kontrole rero w'abantu akabwira umwanya tukaganira nabo bagenda babyumva ariko nibyo hari ikiciro kinini bashobora kuba batahita babyumva byihuta kandi binumvikane hariho abantu bashobora kuba bahezanguni niko twabyita akumva ko bagomba kurevisa ariko nyamara iyo yabihaye umwanya yakumva ko ibyo ukora cyane cyane ko ari umuntu ubikorerwa wowe wankozeho ntabwo ari wowe ugomba gutanga umwanzuro ngo birambangamye cyangwa ntibimbangamiye no njyewe ahubwo wabikorewe ni njyewe nkubwira ngo birambangamye bya bintu ukora burya birambangamye iyo twicaye ndi gutanga igitekerezo ukankoraho ku rutugu numva nyine konsantarasiyo itakaye numva imbangamiye burundu rero ofiramizire tubabwira uburyo umuntu wahohotewe yiyumva niyo mpamvu mu byo dukora dushakamo n'uburyo abantu batanga testimoni bagatanga ubuhamya uburyo iki cyatumye atagera ku ntego ye yo mu kazi iki cyatumye areka akazi runaka kugira ngo abantu bumve uburemere bwawo kuko iyo tubivuze nta batangwa buhamya ngo abivuge ibyamubayeho koko harimo abumva ko arimo gukabya ariko ni realite ni ibintu bibaho iyo umuntu agukoreye nyine ihotera shingiye ku gitsina binakubangamira cyane rero ofiramizire nidushyiramo imbaraga abagore n'abagabo tugafatanya tukaguma tubyumva na babandi babyumvaga ko bagomba kureza bitewe n'imyaka babikoze bazagenda bumva gahoro cyane cyane ko tubijyanisha n'itegeko tubyerekana uburyo bibangamiye umuntu ku giti cye mu mibereho myiza y'umuntu ariko tukabyanisha n'itegeko niyo mpamvu tubisobanura mu mpande zose ariko bikabaho uwananiwe kubyumva mu buryo bworoheje mu buryo ashobora kubyumva bisagombye itegeko twakwifashisha itegeko niyo mpamvu dushaka nabo ba pafokale bakareba uburyo babigenza bagafasha umuntu mu buryo bumwe cyangwa ubundi hanyuma hari imyigire iba ngombwa ko umuntu wamuganiriza ku giti cye niba twarabivuze muri rusange twicaye turi abantu 30, 40 bikanga hari igihe dushobora gukora approach yo kwegera umuntu umwe ku giti cye kugira ngo abashe nawe kuza akabyumva rero twumva dufite approach nyinshi zo kubikoresha ariko abo bagabo barahari nyine babyumva gutyo
kuri ubu nkurikije ibyo uvuze ni nkaho murimo kugerageza kubitangira ku biganiro kumvikanisha abantu kuvugana nabo kubigisha ni ryari rero mwitabaze itegeko nuhe murongo uba warenzwe kugira ngo mwitabaze amategeko mujye mu mazi
ya nkuko twabivuze n'itangazamakuru gifite itegeko dufite uburyo bashyizeho policies zabo zitandukanye muri media houses urumva ikigenderewe kuko ni ikintu kitarya nubwo mu itegeko ntabwo ari rishyashya itegeko ryari risanzwe ariko abantu ntibari bari rero twatangiye ko tubanza gusobanura umuntu anabyumve ibyo ari byo, ariko tukazana n'ibyo tegeko tumwibutsa ko malgré tout nubwo byakorwaga ariko itegeko rihari. Rero nibwo bwa bundi ikintu gihereye aho, kuko harimo komiti ishinzwe iyo anti-sexual harassment byanze uwo mwanya atabyumvise bitewe n'uburyo baganiriye, bitewe na poche bakoresheje, bonyine bashobora gufata umwanzuro niyo byaba uwo mwanya. Iyo byaba uwo mwanya kuko itegeko ntabwo bikenera ngo icyaha kibanze kibisubira cyaha, n'uwo mwanya bishobora gukorwa bagahita bakora kesi bitewe n'uburyo byakozwe, bagakora kesi ikajya mu rukiko agakurikiranwa bibemewe n'amategeko.
PC nuvuga hari icyo ushaka kuvuga?
Muri ya National Media Dialogue twakoze umwaka ushize, twatumye abantu batandukanye harimo na polisi na RIB n'izindi nzego z'ubutabera. Muri recommendations z'abantu bagize za commitment ni ukuvuga ngo hari ubufatanye twamaze kubaka, nk'uko Imakira amaze kubivuga, amategeko yarahari ahana ibyaha by'ihohoterwa, ariko ubwo bufatanye nibwo none ubu budufasha kuba iyo byarenze biri ku rwego noneho rubone. Nababwiye ko sexual harassment akenshi idakunze kubonerwa ibimenyetso ariko ishobora kwangiza uyikorerwa. Iyo byageze kuri rwa rwego noneho icyaha gifatika kiboneka gishobora kujya mu butabera, batwakira vuba. Urugero nk'ubu mu bantu bagiye batugana harimo uwakorewe ihohoterwa rishingiye kwishimisha mubiri, ariko rigiye noneho biganisha kuri sexual assault, gushaka kumufata ku ngufu. Ibyo nabyo biranga noneho haza kumuniga gukubita no gukomeretsa. Urumviye kesi ako kanya bahita bayakira, itegeko naryo rihita rihana. Iyo ari bya bindi rero bikorwa ushobora no kutabonera ibimenyetso, ariko bibangamiye bikorwa biguma muri za disciplinary komite, ariko nazo zifite amategeko azigenga, zifite amategeko zashyizeho, kuko hari n'ibihano, hari ukuba umuntu yakwirukanwa cyangwa se agahindurirwa aho akorera, hari ukuba bamukura ku mwanya w'ubuyobozi yari afite cyangwa bakanamuhagarika burundu. Ibyo bihano nabyo birahari, ariko noneho iyo hari ibyaremye cya cyaha gihanwa n'itegeko ku kanya, izo nzego turakorana RIBU barabizi ko dufite gender based, barabizi umurongo turimo, bari komitiyeze gukorana natwe ndetse na polisi.
Urakoze cyane Madame PC. Tumwesigire kuri telefone, reka dufate umukunzi w'ijwi rya Amerika wa nyuma mbere yuko dusoze ikiganiro. Majyambere wiriwe?
Wiriwe neza.
Uri hehe, ikibazo cyawe?
Uno mwanya magazi Bujumbura hano bitara mu terere.
Ikibazo cyawe?
Ngo gese ikibazo ni intererano.
Yego.
Ati hano gatoyi bo iracikanye ugasanga muri izi nk'abarimo hari igihe barenganijwe, ariko nabo hari igihe muri bo babigira mu bubasha ugasanga hari ibyo bageze mu ruhara.
Urugero
bashobora kuba nk'umukoresha n'umukozi, ugasanga umukozi nawe aragerageje kugerageza umukoresha. Nicyo kintu nashakite guterera hano.
Urakoze cyane. PC kuri icyo kibazo cya Majyambere uri Bujumbura mu Burundi, nubwo kibaje nibaza ko ihohoterwa ritareba si ngombwa ko rikorwa n'umuyobozi, ahubwo rigomba rishobora no gukorwa n'umukozi ubwawe atari umuyobozi.
Yego, nibyo ibyo avuze, hari umuyobozi kuba arikorari n'abakozi, ariko iyo akenshi iyo byakozwe n'umuyobozi usanga wa munyamakuru cyangwa se wa muntu arikorewe atinya kubivuga, ariko bibaho ibyo avuze bibaho, ndetse hari aho avuze ati usanga hari abarengana. Nibyo, birashoboka ko hari n'abarengana. Niyo mpamvu za polisi zizaho n'uburyo bwo kuganiriza uwatanze ikirego, kuganiriza uwo yareze, kuganiriza ndetse n'abandi bantu bashobora kuba babibonye, hanyuma hagafatwa imyanzuro iturutse kuri bya biganiro.
PC Hillary tumwesigire mu gusoza, nagira ngo nanjye mbisabire ko mwajya murushaho gukangurira abagore kwitabira ibiganiro nk'ibi biba bibareba, bivuga ku ngingo zibareba, kuko kenshi na kenshi dukoze ibiganiro nk'ibi kugira ngo tuzabone abari n'abategarugori n'abagore babyitabira cyangwa se batanga ibitekerezo, ni kenshi batabyitabira kandi bikwiye kuba bibareba ku bakwiye kuba batanga ibitekerezo byabo kuri izo ngingo ahanini zibareba. Mwadufasha rero ubwo bukangurambaga nabwo mukabukora. Nagira ngo kandi mbashimire cyane ku mwanya mwahaye ijwi ry'America.
Murakoze cyane kandi ubwo bukangurambaga turabukore ko tuzanakomerezaho.
Urakoze Imakile, nawe nagira ngo ngushimire cyane ku bw'akanya wahaye ijwi ry'America. Urakoze cyane Regina kari ku mutima we twa twamubuze kuri telefoni. Shuti mwarimu duteza amatwi rero nisegure ku bakunzi bacu benshi mwari mwatwandikiye benshi telefoni zagiye zidutenguha ntitwashobora kubahamagara. Shimire Engineer Lopes wadufashije mu buhanga bw'ibyuma, Nadia Taha wadufashije kugeranya kino kiganiro muri studio ya Karindwi i Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema mbasezeyeho ariko mbararika amakuru yacu mukanya isa 12 nimuje kure ya maradio yanyu nimukanya. Thank you.